Anatekenyeka, ajatekenwa anacheka Akipiga simu ananiita binamu, kinyama cha hamu She say baby come 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 Lo 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 mbona tam, kajito fahamu Ataki tena zam zam zam, eti ataki zam
Anasema ananipenda, mchezo ameupenda kweli
Ataki zam, eh eh
Anasema ananipenda, eti amezama kweli
Ataki tena vya zamu
Baresa
Call them used to a wide